sare maxa suray kala rara laga digay rara kan disayniyo ahligi maxa rogay rasmi aashiqi galay ka sare maxa suray kala rara laga digay samanteeda racha rukta ugu haboon dhiga ama lagu maraagiye waa la iska riixa ahadkii rugruga talo samanteeda racha rukta ugu haboon dhiga ama lagu maraagiye alla marubad wareeme galgacayl ku warune rahmaay 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 hayna kala ridin rahmaay hayna kala ridin oh ku jacayl adduunyada alla marubad wareeme galgacayl ku warune hayna kala ridin rahmay hayna kala ridin hayna kala ridin rahmay hayna kala ridin